Kujua kipindi nipo mdogo ni vipi nilisumbua. Mama, kipi ulifikiria ulipokuwa unaumwa mdogo kiniangalia? Mama, au kunichukia we muda wako wa kulala mina mkanalia? Mama, hata malizi pia baba naenda kazi ni wendo naniangalia. Mama, kabla sija ya dunia ni mateso na maumivu vyote ulivumilia. Mama, sijua tani kupeni nikafa na shukura nito mwana na jitahidi nisije kukukosea. Na jikuta nipo uru na pofurai maima mewakosa na fanya mimira unanitetea.
Supply ya minamba.
Oh, hata kama ni mbaya
ndo mama kumie.
Hata kama ni mfupi
ndo mama kumie.
Hata kama ni mrefu
ndo mama kumie.
Hata kama ni mweusi
ndo mama kumie.
Hata kama mremavu
ndo mama kumie.
Hata kama ni mnene
ndo mama kumie.
Hata kama ni mwembamba
ndo mama
kumie. Today see you a mother, I love you very much mother. Enjoy your day mother, I love you so much mother. Shukuru sitasha mura ote tupa ote na kukwaza ukujuta. Oh, kipindi nipo mdogo baba na nikanya mimi tumbora kuchesa wewe. Mama, umenifundesha kinyongo nikitoe ya kifaya ya kikupendezi wewe. Mama, oh, hata kama ni mbaya mother, enjoy your day mother, I love you so much mother. Hey, akiuza fanani hapa nikiwa vinanda classic, ana producer Fazili chon 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 chan, wazi wake ifu squad weki fundo laki.
Alo, mi namba sela media.com una balawe, yeah.